Nicaye ku ijuru rya kamunyi ndatera nk'ikiriza nk'utagira undi oya sindirimba ndahamagara nka kanyamanza kamuzimuzi ye murakahire we kanaka mama baragushutse cya gifaransa si ubumenyi akurya inyanja hahisha agakoni karagiye inka za so na sogokuru ye murakahire we ngo agashinge nyine ye ngo agashinga cumi
Yeah.